David Sanogo wono horejo comité communida haybude jande l'école second cycle farakala e wi makko le region sigaso nafa projet o yama do gollede buda hasindinede gonde le gendindi hono jande cellal cenam e ndiyam e o comité jokiti todo golleji mun lamu ko be nokko ondarnake golle mudum fa gasi ko beedi wide
immadraji bibbe leedi ni fa anda lamu ko be golle ko wundi wadde ko yoppi be kambe do beedude immadraji mabbe be pami wide wajibe jurmabe mi garabe kaltana bibbe leendi no labiri ko wodi be andi kasendu wide won yimbe gombe cagal mabbe tay ko tobe golle ko be gondi wadde ko fu miden wawi wide dum waddi kolol hakune lamu ko be kay bibbe leendi yimbe be andani jonka jawdi mu en ko ittata ko hodo wadirte
di halaji woni di madame bengali ausatu kulbali yaabi do mudon kanko ndeso kalisi faddi humenina diam cheni dam farakala e wi makko fadde projet o warde hebininode tidal laaji mudon anatiido no le ngendendi fuuri ko fawi do kabaru jande indiam
dum
wallina daranade gollirdi ame ɓuri fuu ndiyam min go ndiyam laaɓuɗa wakkati fuu ɗo farkala fay so won ko boni hen wakkati goto a tawa ko boni hen ko mu'inama suudu l'école ndu ruuni wordi fedde kumanine cuuɗi école ngaji ɗi noddirteɗo CGS ana hinni tiɗɗalaji fuu ɓiliɗi e jande nde saraɓe sukaɓeɓe fuɗɗi famude golle ko CGS wondi wadde ko wakkati fuu so won sara suka janggoo keɓuɗo tiɗɗalla a tawa homo fuu woni ɓeɗodiro juuɗe yalla won dabare mbawanta
fuu e tawede faabaɓe ana jeli fa handen himɓe mbaylita hakkillaji muɓɓen ko wawi ɓeydude immadaraji huminiɓe golleji ɗi caggal ɗum eɓe darta ɓe janguine jandeji goɗɗi yalla eɓe ɓeydoro faamu David Sanogo hoorejo comité gestion scolaire second cycle farakala
gonga won kulleji kandi wayteɗo fa ham min mbawa wiide min gaɗa immadaraji goɗɗi fa mi martina jamarude kumba yimɓele kejinoɓe hoore mumen bangge le ɗiɗo golleji ana hani famude wiide golleji gonduɗi waɗede ɗi wona yinkoye seeɗa tan woɗani homo fuu ɗum woɗani laamin koɓɓe nafamu ɗum ana hen mina ɓiɓɓe leydi ɗum nafamumen ana hen miɗum wawi yirude kiridoji ɗi
hooreɓe humaniɓe haybugol golleji muɗum aɗa jiiɗi o golle jokkina waɗede saabi e wi mabɓe go hakkillo waɗi fa sukullaji jamare nde ɓuyto
goɗɗo yo noddango heƴo ngomin noddirta programme d'engagement civique